Ngithi lolo uthando lethu mntana wami alusafani nasekuqaleni. Ngithi lolo uthando lethu mntana wami alusafani nasekuqaleni. Ubakhumbula mntana womuntu na ukuthi sasithandana kanjani? Ubakhumbula mntana womuntu ukuthi sasithokoza kanjani masindawonye? Ngithi khumbula Ngithimela baby wami angisalithola uthando kuwe. Angisajabuli mntana womuntu angisathokozi ngawe. Angisajabuli mntana womuntu angisalithola uthando kuwe. Ngithimela mntana womuntu ngithimela ngana bani ngithimela ngithimela mntana womuntu. Angisathokozi nalabantu angisayitholi nenkonzo yasesuku. Angisajabuli isithanda sami usuyangincisha bobo. Musukungincisha mntana womuntu musukungincisha isithanda sami. Uncishalale mntana womuntu amaqhinga akho lawo amaqhinga akho lawo isithanda sami. Amaqhinga akho mntana womuntu musukungincisha isithandwa sami. Musukungincisha mntana womuntu. Ngithi khumbula isithandwa sami sahleli kahle sithandwa. Salbona uthando kuwe angisalbona uthando lana siya pretenda pretenda siya pretenda sometimes awusamthandi uyabona ngisalbona selashabalala amasonto bonela. Uthandwa sami usikhathi sami wena udlala ngemizwa yami. Udlala ngemizwa yami usuku udlala ngemizwa yami amaqhinga akho lawo